Tikulandira ni pakachere ndi Gogo Breeze. Izi ndi nkhani zojambulidwa ku nyumba ya mphepo ya Breeze FM mboma la Chipata mdziko la Zambia. Tsopano cherani makutu inu nonse mwachona amene muli ku matauni kapena maiko akunja. Gogo One Grayson Peter Nyozan Mwale aliwakonzeka kupatsani nthano ndi mau ena okuluwika kuti mioyo yanu itukuke. Pachikhalidwe cha chifilika achikulire makamaka gogo amadziwika kwambiri kuti ndiwo amasimbira dzukulu awo nthano angakhale mau okuluwika apo akucheza pansi pa mtengo wakachere. Nkhani izi sizosangalasa chabe komanso zili ndi maphunziso ambiri. Cholinga cha nkhani izi ndi kupunzitsa ana kuti akule ndi makhalidwe oyenerera. Koma makono anthu ambiri achona ku matauni ndi ku maiko ena. Mwaichi nkhani zosimbidwira pakachere mkupita kwa nthawi zatha midzi. Koma kamba kankhawa kuti nkhanizi zodzadza ndi maphunziro zingayiwalidwe, nkhanizi zikumbutsa jomwe ali kumadera osiyana-siyana pa dziko lapansi za masiku akale. Ziphunzitsanso anthu amakono mmene angakhalire umoyo wawo. Khalani limodzi ndi Gogo Breeze pomwe akukutengani pa ulendo wa nthano ndi mau ena okuluwika.
Lero ndakhala wosangalala kuti ndafika mudzi mwa Mpoto mdziko la mfumu Kabaza kumene munthu wina wake anasonkhanitsa nthano ina imene timayira katula pa mphepo kuti vanthu aziphunziramo. Zimene wakamba mtsikana ameneyu zoona ndi kuti nthano zotere izi nzabwino chifukwa mkati mwake mumakhala ndithu malangizo kuti vana vathu amene ali kukulako masiku ano ndiponso wena amene ali pakati mpakati akhoza kutengerako maphunziro amenewa kuti akule ni thanzi. Nasangalala kuti ndili mudzi mwana Mpoto kuti tuwana twabwera kuti tione kuti uyu munthu kaimvi ali kuti nanga zimene ali nena nzotani lero tafika muno kuti tione. Kodi vana imwe mmene mwafika tere kodi nzoonadi kuti mwabwera kuti mkaona agogo shuwa kuti mtseze nawo pa nthano zawo zimene amanena kuti tiphunzirepo zimenezi akafotokoza. Lekani nkuuzeni mutu wake wa nthano yathu leroli ukunena kuti Chitute ndi ana ake asanu. Kuti ndi mwa Chitute ndi anga atayi amene mumdziya Chitute ndi anga aha ndiuzeni Chitute nchani eya Chitute anali ndi vana anayi. Vana amene anali nawe Chitute ndi ana amene iwo anawakonda kwambiri chifukwa chakuti anavutika kunyamula mudziwa tunga ngati mayi ali mpakati tunena pakati ponyamula mwana vati ndiye ngati aluyenda amayenda chovutika popeza wanyamula zina zake mthupi zoti iye zikaonekere kudzuwa. Ndiye Chitute nayenso anali ndi pakati kutanauza kuti anali ndi mimba. Mimba yake ya vana. Vana angati asanu. Ndiyeno masiku atakwana Chitute uyu. Mwandiuza kale kuti Chitute ni mbeva. Yakwana nthawe analowa kudzenje kumene iye analukhala. Ndipo momuja anakumba chitumba, anakumba chidzenje nachikulitsa kuti vana asanu vaja pamodzi ndi iye make koma atate wake vavana vaja anali akumendo vathu mweo monga mmene achitira Ampoto anali kwina lomba nauza kuti yayi popeza munalupanga tumakwacha palije kanthu kuti make ni wana zimadzulo adiye kobomfwa. Anabereka wana Chitute koma atate osadziwa kuti wabereka mkazi wawo mchidzenje muja. Mudzi wabwino Chitute ndi mbeva ija imene imakonda kusonkhanitsa zakudya pamene nthawe ikalibe ofikana ija ya mvula ya chilimwe timatero pa chinyanja chathu. Ndiyeno wanthu atakorola korola mene mwakorolera ampoto muno mudzi mwanu munakorola chimanga bati nshawa munakororanso amene timati mteza alukondwera afuna kuti azikaika mthumba mkulu wanga uja. Tsono chituta ameneyu anali mayi wabwino popeza anali kuwakonda wana wake. Ndiyenu mudzi abwino kuti chitute ni mbeva imodzi imene imakonda kudya nshawa, imakonda kudya mteza. Wena apa chivemba ambati mbarara vati kati ntero kati mbarara pa chivemba mmatichani. Ndiye chitute anali kuti akalowa mmunda anali kuwauza wana wake mudziwa mteza tu mudziwa nshawa mmene zima nzunira ngati waidya bwanji mmatama mumu tumata tungoti dwezu buno bwino popeza nshawa nzabwi. Ndiye anali kuwauza wana wake chitute, wana wanga mmunda muno tabwera ndi mmunda mmene muli nshawa. Wahediman mpoto anakorora shawa koma sana tezonse iyai anasiyako zina. Tsono ni mwai watu ife kuti tizidi ya shawa zimenezi. Tsono popeza shawa ni zabwino ni zonzuna tizidia koma osadia kwambiri kuti mimba zatu zizitu kumuka iyai. Mudzi ya kutu ukadia zabwino bwa ngata abweresa tu tunshawa pano tinene kuti kapena abweresa bomfwa abweresa madirinka anzatu amena maende za kudia pakudia pachabwa aliyesa amadia kamu kuti akute ya. Ndiye chitute anayewauza wana wanawanga osadia kwambiri tizidia pangono tizisi yako njala popeza kadzenje pamene tirovera paja nkaka ngono nkana nama ena kuti nkatonto vati. Ndiye vana analumvera sinidziwa ngati vana imwe amene mwabwera kuti mumveko zokamba za gogo wanu lero ngati mumamvera kwa makolo wanu kanthu nkaya. Ndiye vana nakuti akalowa munda muja nikudya kwambiri. Malina ba vana yava woyambirira anali Grace. Alipo Grace vano Grace woo. Alipo anali Grace ka wina wake anali Yohane pa Chingerezi akuti John. Ali kuti Yohane pano. Alipo naye. Wina wake anali Joyce. Ali kuti Joyce. Ali kuti. Wina wake anali Ruben. Ali kuti Ruben. Ali jobwera Ruben. Mkamuze baba akabwere Ruben. Koma wina anali Malesi. Kadzina kabwino kwambiri Malesi. Ndiye wana yava anamvera zimene anali kuyankhula amayi wawo. Koma popeza kadzenje kanali kakang'ono chifukwa chake anauza tero ka. Ndiye tsiku lina wanalowa munda mbunja kudya shaba basino anatenga pembe chitute uyu waliza kunena kuti stop osapitiriza kudya tiyeni wana wanga. Ndiyeno chitute mayi wake uja basi ni ulendo vana alubwera mbuyo abwera kuti chitute waendana vana chitute waendana. Chitute waendana. O chitute waendana. Chitute waendana. Uyo chitute waendana. Uyo chitute waendana. Ah chitute
Oh, my God.
ndiye make kulowa walowa chitute mkati muja ndiye anango ima pakomo kuyembekezera kuti vana vanga achite bwanji alowe analowa oyambirira Grace Grubidu kamwana kabwino komvera vati kenaka wabweranso John Yohane walowa Grubidu amai vaka kuti very good good child mwana walowa Joyce naye walowa kare kare Ruben walowa Maresi naye watani walowa vana vanga mwese mwalowa machita bwino atarowa sopano muja mkati muja mchitumba nyumba yao anakhala sopansi kuti tadya vana vanga kasitero akutewo kumatadi ada amama mawa tikapita tikadye chimodzi modzi osapitiriza kudya iyai chifukwa mimba zathu ngati zakhuta zapitirira malire ndiye kuti tikalephera kulowa pakadzenje kaja mulikumva vana vanga akuti vana imwe ndidziwa kuti atichara kusukulu kuja amakuza ni malango vati mwana wosamvera amarandira chani mkwapulo inde tsono mkarandira mkwapulo mwambolira chifukwa ulibomvera weka koma vana yava vachitute analumvera kwa amai wawo aluwafotokozera ndikuuzeni anyamata imwe atsikana inu nanunso makoro inu amene mmalangiza vana alipo wena makoro ka audo mweka pita koma chitute uyu anapitiriza nditu kwa uza vana wake tsono tsiku lina chitute ni vana wake anatuluka mdzenje muja mene analukhala vafika ulendo wawo vafika mmunda popeza mpoto ayi sasa mara kuti achose zose nshava kuti nanga mbeva zidienji asiya basi chitute ni vana wake walowa kudya shava zija kudya shava zija kudya shava zija nato tuvana bwanji zikamzuna vanadya vana shava zija vanadya vana shava zija basi kenaka Maresi anadya kopitirira anadya kotani kotero kuti mimba iyi inatukumuka muno tinene kuno kutsogoro pamusi ndi mchombo wake unapita pasogoro kotero kuti ayende tere akwawe pansi analulephera Maresi kakuti akalowe pacha ndiye anaimba wezulu mai wake wee vana wanga tiye ndipite lekani kudya tsopano Maresi akuti koma mama nawo kuyankhula yankhula vakudya ivi vakoma nanga tikaleke kudya ndiye basino anadya kwambiri kudya kwambiri chimimba basino umo niyeno mchira nawo chitute ndi vana wake chitute
yeah.
Chitute
yeah.
Ulendo 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 anafika pa dzenje rawo lija tsopano analowa mai wake walowa kudzenje kuja waimapotero Grace wabwera walowa popeza alicho kudya ngako ka Yohane naye wabwera walowa onse vajawira amene anakhalira walowa anakhala mtsikana mmodzi dzina lake ndani vati uja
Maresi
Maresi popeza Maresi anali ndithu kuti alowe Maresi pa dzenje lija laling'ono zinavuta kamba kachani kamba kamimba imene inatukumuka kuyesa pano kuti alowe yai ndithu ndiye minyendo yakumbuyo uku inambo ndithu basine kuchita uku nikamchira komwe kwete kwete kuti alowe yai akwete kwete yai wakanga Maresi kuti alowe nanga chinachitika nchiani sopano ha chimbarame chinaona kuti pajapalika nyama lekani tione miti chitire ndiyo chinabwera wawa chabwera chija pera pasi huu chayang'ana ni mbeva yabwino kwambiri ni mbeva achitute vaja anayembekezera ni vana vaja anayi analowa opeza Maresi osatani ndiye basi chimbarame chija cho muchiziva bwino chimbarame chisika chija chinangobwera basino pa Maresi walira Maresi uyo basi pa chatenga chimbarame nchifuka cho satani tere nikamba pano tere nikamba pano tere alipo atsikana vena pano tere nikamba tere amene analeka sukulu popeza alijomvera kumakolo wao kuti mwana wanga uzibwera panthawi yakuti kuzagona kuno kunyumba site alipo ka nikamba pano tere alinka mwana nako kamwana atate vake saone makolo wawo alunza ndalama zija zimene anataya kuti mwana phunzire akafike kati ngumagredi kuti yai ndithu ndalama zija zonse zapita sizichatuluka yai popeza malesi anadya kwambiri chani nshava kudya bale tendizidya pang'ono kuyembekezera kuti pa dzenje lathu limene tupita ukalowa lali ng'ono ngati tikudya kopitirira ndiye kuti mawa ni mkucha chinsika chimene chili chimbalame cha njala chidzakutengani kwa mawa ndikufunirani mafuno abwino kuti mukabwere osati mukadye kwambiri mukadye pang'ono kotero kuti nthano ine imene ndingakuuzeni mukamve chifukwa wena amene adye kwambiri amalesi ali jomvako nthano iyi lero mawa mukatenga amalesi akabwere aleke kuyendayenda makhwalala chifukwa ngati apitirize kuyenda makhwalala ndiye kuti chimimba chikatukumuka chimimba ndiye kuti akapita kwa mpoto a headman akuti bwerani kuno kulinkhani ya malesi akuti anadya kwambiri shava a headman maweruza zingati nkhani za mimba za mbiri mbiri ine ndakambako chabe amene safuna omvera malangizo wa gogo wake mwana asatengedwa chimbalabe chija chisika ndiye akatengedwa zonse zimene makolo anu ata aononge pa inuyo zidzapita psiti chinthu chimene sichili chokondweretsa gogo wanu kuti zizitero iyayi thano imene iyi abale ndi alongo vana wanga amene inu mwabwera kuzamvetsera ku nthani ya tsiku la lero maphunziro ni ambiri ofunika kuti ifeyo tikhale wanthu osamala si vana wokha asukulu ayi chingakhale ifeyo amabanja kawirikawiri timalephera kuti tilowe mnyumba mmene ifeyo tinafunikira kuti tikhalemo ngati niwe mzibambo uyenda njira zosadziwika ndiye kuti mawa ni mkucha opeza kuti akazi wako akutsekera ku bwalo popeza wakhuta kwambiri ngati ndiwe mzimayi iweyo uli ni minyendo yayitali ungojodokajodoka makamaka ngati tili kumtondo kati mkumphero tiyambo kambitsana pa usuweni wathu apena pa msinkhu yathu asisi ayi waja ine andifera awaja bwanji koma wayiwala kuti uli na mpoto ku nyumba tsono kuti upite kuja popeza iweyo wachita ngati wafyonthako ayi ntheradi mmazunzo okhaokha ampoto akhomako ku nyumba basido grigidi wambonena kuti kapena muli ni wina mkatumu ayi sali ni wina mkati muja mpoto koma chifukwa zimene zalowamo mwa iweyo chifukwa wena maso kanthanga timakhala ndithu wanuwaya nchofunikira kuti ifewo tizichita zinthu zoti anzathu amene tulukhala nawo akhale wanthu ndithu odalira pa zomwe ifewo timachita kuti tinali nayo nthawe tikanakuwuzani ina yake koma apapa palutiuza ife makolo tisalephere kuwawuza vana wathu tiyenda afotokozere ngati iwowo azadya kwambiri niwokha pa mapeto pake azapezeka ali kulephera kulowa pa dzenje lija limene mayi wawo anafukula kuti vazigona momwemo ndapita ine mawa tikakumananso kuti tikaonaneni zina tikamve nzotani zidi zikanenedwe
muliko
zokoma
agogo
hey!
Muliko
zokoma
yeye
iyo ndiyo inali nkhani yathu ya lero imene Gogo Breeze watisimbira tikhulupira kuti nkhaniyi sithera pa kumvetsera ayi koma mudzakhala pansi kusinkhasinkha pa zomwe mwaphunzira lero ndikuona pamene mungagwiritsire ntchito zomwe mwaphunzira mu moyo wanu kwina kulikonse mungakhale pa dziko lapansi pano mukagwirizane naye Gogo Breeze mprogramu yotsatira zikomo pomvetsera
yezomwachita gogo yeye yezomwachita